Kanaka. Never done. But a man is so good boss.
Ola Kanaka, Ola Kaloza. And if
Ola was a salo,
I think I can have a maturity.
Yeah, but you're never going to have a tuna.
We need no finger.
One,
two. So put your sick down. Say a man only no kusasula.
Oh, gamba, chi.
Let me find a judge. Gamba, tira. Mukati mujivuga mujizantebe Mulimu kwefumba kukingi Sejani lule sagala pretending
Katichichi
Kukwanyo mwoza company Ni very serious itoba so funny
Katikula yona neza bucket
Chia
Nyewe ita tuongele shisha
Mukunzi kera
Wabato sowala na iso wa upanga
Kali mchila lingama mwana
Saende mukia wano
Ania kuise Ania kuise
Nemi kwano jange jende kana
Mwani ya baise Picha, zetongu ya picha
Fetuli mapiawa
Mwaseba na mwenye detele
no.
Magazine mundu katibi soso mkole
Kale gula pia
Sijiri ya siri mwenye nkole Sente zange mwana nkola nkole Always I see you tompate na aga Ne ambulozi kanda vangaba
Katiko zechi
Zango genda zisasula
Mbuna mwono
kwa Mbuna yae
Zande mpiawa no
Ani ya kuise Ani ya kuise
Nemi kwano jange jende
Tugenda wakoba chigwela motelo Mbibi onsa biembi guzete wefumbalo Wacha wewa Mia anilula guess what I'm legiti Betubala tetu sula na butikitiki We are mash up in the club we are steady Tubala nyotwa itadane muzi pandemi Mia anilula guess what me a legit Buli wakabi katiku makechiki We are predators metal no plastic Jetili mastari tukuba nesi kiki
Zaende mukia wano
Ania kuise
Nemi kwano jange jende kana
Mwani ya baise Ani ya baise
Fetuli wapia wano
Ani ya kuise
Nawe
Ani ya kuise
Never goes wange bande kana
Ani ya baise.